Thandaza, asambe ke. Ay, ngiyabonga baba. Ongisindisa, ongihlisa umswelo. Ongisinda, wangishintsha impilo. Wangibusisa, waba nami. Ngikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa. Wangibamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba bezifuna ukungicisha. Cisha, ay, ngiyabonga baba. Ongisindisa, ongihlisa umswelo. Ongisinda, wangishintsha impilo. Wangibusisa, waba nami. Ngikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa. Wangibamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba bezifuna ukungicisha. Cisha, bayiwa, asambe ke. Papa was broken. Bazoba mela, bakhulu inhliziyo. Bazo repent, bagcine semthandazweni. Bazoba lapha, bayeke lukhala. Bakhulume nofata. Bazoba siza, bazoba siza. Wawa, wawa. Abophe emthandazweni. Papa was damaged. Bazoba fixa. Papa was broken. Bazoba mela, bakhulu inhliziyo. Bazo repent, bagcine semthandazweni. Bazoba lapha, bayeke lukhala. Bakhulume nofata. Bazoba siza, bazoba siza. Bazoba siza. Bazoba siza. Huh?